Sag Bonan. Njani aphila? Bengakanibingeleli vela ngithi. Bese kubingelelile. Sakumele kubingeleleke kuyaphoqa. Bakhona bangakithi la eKZN la. Bakhona. Khona iLimpopo la. Khona. AbakwaXhosa bakhona la. AmaTswana khona la. IVenda khona la. Angithembi. Ngibikelela kanjani uthi obuya kuphi? Kuphi? Limpopo. Ubuye Limpopo. Nithine Limpopo manibingelele Limpopo. Nithine?
Amsheni.
Amsheni. Wena ubuya kuphi? Wow, uyashutha. Ubuya kuphi? Ubuya kuphi? Eastern Cape. Nithini manibingelele Eastern Cape? Ubuya kuphi wena? Eastern Cape now. Ashuthi ubukhaya wakho-ke leya. Bathina bantu bale ndawo mabebingelela. Eshi. Bathina bantu bale ndawo mabebingelela. Eshi. Ithi bathina bantu bale ndawo mabebingelela. Eshi. Bathina bantu bale ndawo mabebingelela. Bathi ngiyele impompo kwela maqonga bathi yabshe. Ngiyele impompo kwela mabe bathi tume eshi. Aya kwaXhosa bathi mulwe. Khona futhi impompo kwela mabe bathi yenda yenda. Sona speaking. Aya Northwest kwela maxwa bathi yahe. Aya kwaNdebele bathi locha. Afika Goli bathi what's up man. Aya Eldorado nase Cape Town bathi uleke them in my second. Bangibuza umbuzo ukuthi kwaZulu sibingelela kanjani. Yazi ngathi inkomo sanibonani. Limpopo kwela maqonga bathi yabshe. Ngiyele Limpopo kwela bavethe bathi yenda yenda. Khona futhi Limpopo kwela mabhele bathi dume. Yazi ngathini mina sanibonani. Ngibingelela nje akunandi thini. Sawa ukuthi nifike namhlanje nizojabula nathi. 2018 tour. Kulukule muhle njalo sasigcinile. Siyabonga kakhulu uxhaso lwenu, support yenu. Like I've said, what you could have been anywhere in the world, but you're here, so siyabonga kakhulu. Really appreciate it. No, I'm coming back again. Khona la kusashoda khona mama. Awanele. Okay. Akubingelela nginankinga ke nawe. Ngisengakubingelela futhi.